sikula byerero afazali nkula binkera lwemba sikubidde mukwano nkubiranga labo ndetedde kati okutegeera amakulu agali mu bulamu na buli wembeera kulira kawoowo kunkweke weekuba mazima guno omukwano gwa ddala n'oluzimbanga mwana omuto n'ebyekiyaye kati mbimaze sazeewo mbeere naawe denga bangi bagwewala uli mutima kubako gwekwetaga okuva obwange lwe gwakufuna mazima mpulira sikya wanka wanka nafunayo gwe namala wou ey nakutamani mupenzi wangu you're the reason I believe there is meaning in my life niko tabiti nielewe. I'm telling you exactly what is on my heart, baby. Kumutwe uli wembera nkulowoza ne lwemba sifunye nfuba nyo ne nkufaako ah neyo jemba bisenga bintabudde mwattu nze nzirukira woli ne mpulira bulungi sayi jaffe nga jesima yemitima jaffe nga jesula.